OU Empire.
Wally do I see?
Exclusive from ZambianTunes.com.
Jemu de KB Dab. West. Yeah.
Kimono kuimbila kofa mgatesho. Ya tupanga pa maskuzi na teto. Tavari ya mona katuntu wa ma DJ. Kwa fwe na fwego tu alikuata vision. Pakundisha kulecho kanona aswamo. Elangwe diabonga tao kwete wapiamo. Echo na inapa nomba shimbira mahala. Gatao kwete shonde kabila shala. Tavarungu tarole keshapo. Pama harupa muna gole keshapo. Tavombe shero narishi vatema flop. Batili moida mbula fene ya so.
Ati seti muziki ya kala feni yusilezi. Chifu kwa gamete ya kakiwolesa pailezi. Ine na bagai gai titela muma show. Kate sona pange ni jala nyololo. Empisha show shipanga nyonse. Ase result ni sala nyonse. Mshamo ni sala nyonse. Kaila masho shipanga nyonse. Ati seti muziki ya kala feni yusilezi. Chifu kwa gamete ya kakiwolesa pailezi. Kai kai titela muma show. Kati suna pange ni chala nyololo. Mpishamu show shipanga nyonse. Ase result ni sala nyonse. Mpishamu ni sala nyonse. Kaila masho shipanga nyonse. Ngabwacha daily ni kuma studios. Shapu sana sana na ma school boys. Life ni teacher shipusa lesson. Self esteem shifunya lesson. Nalishiba one day ikapasa. Nakuletesha fenga chansa. Bantu what goes around feel a wela. For as long as kape machila mwela. Nalaba nikisha prayer. Bani fifichi tika ea. Gafidi nguluko ipepe kaka suma. Na inefo lala pepe kasnea. Nalishiba lesa tia wadala. We ulo lekesha paba anaba. Do lekesha pone nendaba. I'm one of them. R.I.P. Pabana. Ati seti muziki ya kala feni yusilezi. Chifu kwa gamete ya kakiwolesa pailezi. Ine na bagai gai titela muma show. Gati suna pange ni jala nyololo. Maepishamu show shipanga nyonse. Ase result ni sala nyonse. Pishamu ni sala nyonse. Kaila masho shipanga nyonse. Ati seti muziki ya kala feni yusilezi. Chifu kwa gamete ya kakiwolesa pailezi. Na bagai gai titela muma show. Gati suna pange ni jala nyololo. Mpishamu show shipanga nyonse. Ase result ni sala nyonse. Mpishamu ni sala nyonse. Kaila masho shipanga nyonse.
Exclusive from ZambianTunes.com.